Ngaphela mnikezeni inxeba umntu ngumntu ngabantu ubuntu makwande kwimeko ngemeko zenimbole kumonde themba liyaphilisa udanisa kwalo liyalilisa khonxeka inhliziyo ingathi faka isihlahla sameva mncedise naqhubele phambili kuba yinkuku yodwa efangelelefa mnikezeni ubushushu mnikezeni uthando kuba zininzi izinto ezenzekeka kulo mhlaba usungazenziwe yonezidla ngamabala uzondicinga nanditshile ingathi into yakudala xa esengcingweni uzumkhupha ubunendlela. He needs a break, yeah, he needs that. Menzela unokwazi umenzela kona ongakwazi uzumyeke neka nyamezele kodwa uqiniseke uba soza nikezela.